nanipa mali, nandi mimteja wangu wa gali, sauzi mina mkutano na zari, niamini mpenzi tafadhali.
Nishike simu yangu baby, ndo maana ikaitwa iPhone, ina maana is my phone, kwani wewe suna yako baby. Usishike simu yangu baby, ndo maana ikaitwa iPhone, ina maana is my phone, kwani wewe suna yako baby. Narudi kazini unipokei ni simu na kimbilia, likupa mara moja usifanye ndo formula. Kila mtu na mapungufu soto ni kuvumilia, ukimchunguza bata sana mama utomla. Najaribu kunyoka nisiwe na kona kona, venye ukosi makosa kila ukishika ni warm up. Huyu ni nani, huyu ni nani, mbona mbona, na kila anaye comment ki reply yo ni noma. Unajua Frida ni mdogo wangu, ila kinipigia upate amani, usimwaze moni wangu gigimani. Sio mapenzi ni interview, ukiona texti za mami, simu za salama ulikata na ndo nanipa ramani. Saona nipenda la wivu wako na nitocha, kuisi wema na nipenda kisa usani unanichosha. Sometime ni coincidence kuwa na makosa, ukiona anti kanipigia ujue kusa hana vocha. Tatizo hawelewi nkikwambia is a business, we kila nae chati nae unaona anani bless. Kama bado hawamini wendo misses, but a distance kwa nipenzi lisha kuwa ni stress.
Hiyo simu ndo inanipa mali, nandi mimteja wangu wa gali, sauzi mina mkutano na zari, niamini mpenzi tafadhali.
Nishike simu yangu baby, ndo maana ikaitwa iPhone, ina maana is my phone, kwani wewe suna yako baby. Usishike simu yangu baby, ndo maana ikaitwa iPhone, ina maana is my phone, kwani wewe suna yako baby.
Na kolabo na Femi Wani, ila na waza kushuti, kuchati nae DM na kujua kilifupi. Mfano ngoma vanila alofanya na zikuti, ujaona ukali wa kichupo lichokiona ni kichupi. Unalalama mbona hazi iti za masela, wengi wao ni washkaji ni mitikazi za hela. Uliona picha na divana na kemi kweka kukera, squeezy kuna AI usiamini hizo makamera. Mimi Maz na Vanessa, wife wa Rotimi, na pia them sisters ya tatukienda kotini. Akipigia sim nali ni konvo za kwenda mjini, ana maana wimbo amba lipo sema mbupu lini. Ngomangu inafikaje kwenye hizo kilomita, nsipongea vizuri na DJ Anji Signorita. Minali alinipost ulienda DM ulimsuta, leo nataka biryani na namba shishi uliifuta.
Hiyo simu ndo inanipa mali, nandi mimteja wangu wa gali, sauzi mina mkutano na zari, niamini mpenzi tafadhali.
Nishike simu yangu baby, ndo maana ikaitwa iPhone, ina maana is my phone, kwani wewe suna yako baby. Usishike simu yangu baby, ndo maana ikaitwa iPhone, ina maana is my phone, kwani wewe suna yako baby.